kwenye bar, nikakuomba tukae wote, kila ukakata. Hili ni uma sana mrembo, moyo wangu kaujaza skendo, adwado nikakongota, nikazidi kujikongota. Ila nachokuomba mama, nipenda japikio dakika moja tu, nikwambie nachotaka. Moyo wangu meuchukua, moyo wangu meuteka wote, mwenzio sina raha, I want you in my life. Moyo wangu meuchukua, moyo wangu meuteka wote, mwenzio sina raha, senjaga kukualeka.
Umba
leka kuya beranya, kanduzi Kongo konda, keza kumtima wanje kangongorere.
Umba
leka kuya beranya, kanduzi Kongo konda, keza kumtima wanje kangongorere. Akama
kangongorere,
kankukuba kama
ngorere,
kankukuba kama
ngorere,
ngorere, ngorere.
Uyagala kuba kama
Sinara, I want you in my life.
Moyo wangu meuchukua, moyo wangu meuteka wote,
mwenzio sinara, senjaga kutwaleka. Nipokona tulikutania ba, nikakuomba tukae wote, kila ukakata. Hili ni uma sana mrembo, moyo wangu kaujaza skendo, adwado nikakongota, nikazidi kujikongota. Ila nachokuomba mama, nipenda japikio dakika moja tu, nikwambie nachotaka.
Moyo wangu meuchukua, moyo wangu meuteka wote,
mwenzio sina raha, I want you in my life.
Moyo wangu meuchukua, moyo wangu meuteka wote,
mwenzio sina raha, senjaga kutwaleka.
Big up Tsunami, producer Case, one ticket up, Miebe Cool, alongside Edith K, member, Soul Touch Production. Oh, nobody can touch, oh, nobody can compare this. East Africa,
documenting this.